Mama, you raised the king, and I thank you for that. It wasn't easy, but you didn't give up. Now is my time, Mama, to make you proud. All I can say is, yeah, is I thank you, Mama. I thank you, Mama. I thank you, Mama. I thank you, Mama. Thank you, Mama. I thank you, Mama. Alright, yeah, I thank you, Mama. I thank you, Mama. I know ndingumntwana mna ndikhule ndingeva but wena mama ukwazile undiqeqesha. Xa ndilahlekile nguwo ndibonisa indlela andifuna uxoka ngawe mama mna ndiyaziqhenya. Ayi bendikumosha andifuni uziphika but wena ukwazile undikhulisa wandifunisa indlela ophila. I hope uThixo yena angagcina empilweni yam ndisakudinga. Enkosi ngento yonke nozidla. Mama, you raised the king, and I thank you for that. It wasn't easy, but you didn't give up. Now is my time, Mama, to make you proud. All I can say is, yeah, is I thank you, Mama. I thank you, Mama. I thank you, Mama. I thank you, Mama. Thank you, Mama. I thank you, Mama. Alright, yeah, I thank you, Mama. I thank you, Mama.
Makhumalo mamdleke noyila ndathanda mama wam ngaphakathi ndiyakufila. Enkosi ngonkhulisa jonga ngoku ndiyalila. You raised new wells as inkosi wayikhulisa. Ngawe ntombi mna ndizingomba isifuba. Qomba mandibulele ndilithathe elithuba. Zofuna ndigqibe mama wena I know uzalincuma. I will make you proud, yeah mama ndiyafunga.
Ndimdala utata andikamboni. Ungumama ungutata uyingelosi. Makhumalo mna andixoki. Undikhanyisele indlela sendingayiboni.
Mama, you raised the king, and I thank you for that. It wasn't easy, but you didn't give up. Now is my time, Mama, to make you proud. All I can say is, yeah, is I thank you, Mama. I thank you, Mama. I thank you, Mama. I thank you, Mama. Thank you, Mama. I thank you, Mama. Alright, yeah, I thank you, Mama. I thank you, Mama. I thank you, Mama.